Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
E tū ana ko te tōna mana poitū kohu Māori whakataetai a motu ki Rotorua I tēnei wā nei. I timata I te 22 o tēnei wiki, ka mutu a te 27 hei a Hatarei. Hei whakamārama I ngā whakahaere me ngā tuāhuatanga I te whakataetai rā. No mātou te whiwhi te whai wāhi kōrero ki a te heamana I poitū kohu Māori ki a tākuta takupārai. Tēnā koe.
Tēnā koe, tēnā koutou mi o koutou ni koe whakapāho me ki hei whakamana tia te reo Māori ki whakapāho ki a tō tātou nei rohe, tō taki wāho ki. Ai, he mihi ana kia o koutou rā me ki, ko tāu mai te wā anō, te whakataetai me ki ki Rotorua, tūpoi kohu Māori, wēnā tō tono mana ko tāia me ki te iwi katoa. Tēnei tau me ki, 400 teams ki te hara mai ki roto I tō mātou nei whakataetai. Mai he kutarangi mai ki te waipaunamu, ki te tairāwhiti, ki te tauauru. Whānau katoa ko tāu mai ki te rā e whetū ka tāia me ki te prae poitūkohu Māori. E pai ake te kaupapa. Maumahara me ki te kore o te kīri tuheitia, ka tuai kotahi tātou, ka tuai me ki he manaki tia tō tātou nei whānau, ka tuai me ki te wairua Māori hurinoa, nō reira koe nā te kaupapa a tō mātou nei tūpoi kohu Māori tēnei.
Tēnā koe. He aha te mea nui o tēnei tōna mana mā ngā rangatahi Māori o te motu?
Rangatahi Māori me ki te mare akataia ki ratu I tērā wānga. Ka tūai me ki hei tino whakaihihi, ka tūai rātou te rangatahi, te mokopono huki, keirunga tō tātou nei kōti, he whawhai mō ana ki a rātou nei iwi. Ka haere me ki rota muretahi, me ki a rātou nei kanohi, tino pairau atu. E whawhai tonu me ki te ngau, ki a rātou, e tiroanga ki a rātou me ki, e pai ake me ki te ngākau o tātai.
Tēnā koe, hei whakatepe ake matua. Kua pehea te whanaketanga I te kēmu poitū kohu Māori I tēnei tau?
Ko tēnei tau te kaumārua, ko tēnei kaupapa, Meki Kataya, Meki, we have now 400 teams. We had to turn a few away because there was a health and safety and being able to find enough courts. It's just growing, growing, growing. Simply because it's a whānau. Mum can play, dad can play, even Koro can play, brothers and sisters right down to Tamariki, Tamaiti, Mokopuna, Oki. Koena te take. It's just grown exponentially and it's a beautiful wairua.
Kā rawe te rai, mihi ana ki a koe matua I tō kōrero mai ki a mātau I tēnei rangi. Hea mana I poitū kohu Māori. Takupārai, tēnā koe.
Tēnā koe.